Hey. Yeah. Icon. Mini icon. Hey. Nilianza kitambo kuzichora kitambo, mistari risasi karambo, cheki na misi na mambo, najuanga pia kuhambol, na soon niko kwa mitambo, so wejua tuko ni handle, juu ni kibas tuko kando, hey, Mr. 254, he moment ni a revival, you busy mkisaka title, BTS na kwa nakasa iso, Buddha, nimeko cryfall, short bila jasho, siwezi umwana kahasho, juu ni mechili tuko castle, na pumuwa nye mkihasol, na nunuwa nye mkiperson, strategies ndo na wakon, ndo ni kipop ni sitas, bado niko huku down na saka plug ndo ni fix my muscle. But sinyi msha team, kini check in naona mna scaffold. Nikupashe, citizen nikupashe. Uko cool nikuashe, nikubebe kama parcel. Huwezi agi mindo spine, ndo mana unacheki vitu ziko fine. Nimesha manchoka kalesa, bila motoka huwezi ni why. Unajichosa kwa nini, weni bubu unasema nini. Sini big boy, zoni nani, songa bra, samahani. CEO ndo jina, you can see me ka John Cena. Easy on ndo si na kama iko basi wewe ndo shida. Icon mini icon icon mini icon icon Buddha mi icon. Hey, yeah, nimile foundations, kwangu no variations. Na kama kungekuwa choice, bado unge choose me over them. So, I can't halt, nijitishe, sina time man, niko busy. Na daily ninapiga tizi, conclusion nina uwezo. Hearing impaired, wanajam kwa ingo oma bana. Na cheki wengine na facials, wanajam ati nakam sana. Huwezi nipata kajana, leo hii mi na wabana. Nazidi kutoa mabanga, kama Arsenal mini Ghana. Icon, mini icon. Icon, mini icon, Buddha mi icon. Icon, icon, skiza. So wacha ni lead basi, barabara ndiyo hii nani. Hey, na kama uko na speed, usiki yangu ni yako time 2. Sishikiki niko high 2, sishuki chini hiyo aibu. So cheza na mindo ni come through, kanyaga lami ukisha lose. Na walewesha mistari, utadhani ni ndogogio. Na sinaga pupa kafali, but me mtamu kama Oreo. Maswali mingi ni ya nini, hebu kama soma tu portfolio. Maswali mingi ni ya nini.